bange nayo bali bawa ali jagalanga wende omuntu agumite naku obango kunye mulage kusanyu obera n'omuntu onge mbera yonna yakupanga panga bambi nakumanga n'ebirungi akoma kubisuubize ona badde okulwange bambi abadde wamu byonna nzijukiza bingi yateketamu ku kyoto nekyamuka naiwamu amazzi nesiya banaiba ne balooza sika ebyomunju tebyogerwa ebyomunju tebitotolwa naye wewale butachunga osinze kubendabyeyo ku bizibu byange n'ojagalanga bakaka basimbye layini nakufuna nateba
Mwana kwe